Jax.
Kanda ta musika la ya ta musika la ya ta musika. Hey mango 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 mango.
Bano patalo kulipe. Moyo wa mtu kulipe. Chinga chile mane kulipe. Mane ni namba wanu mu moyo wa mtu. Kawina kakoteti, nishulipe mpoketi. Kakafuna zikati, tiguli la mane. Kakafuna koloshoni, tiguli la mane. Kakafuna kosopo, tiguli la mane. Kakafuna koperfumu, tiguli la mane.
Hey, my chats.
Chalo kulipe,
chuo wa makutila mane,
moyo wa mtu kulipe,
chuo wa makutila mane,
chinga chile mane kulipe,
kulipe,
mane ni namba wanu mu moyo wa mtu,
kulipe,
bado bachalo kulipe, bado bachalo kulipe, chito chikonde wa kwati ni mane.
No man any she no love. Two one abenango wasanduka na makaja. Wakona na kumanda chifuka chaman. Dalama is this a letter food. So seven says I will wake up. Wake up, wake up. You never give up. Give up. Life beti mafuna na kuyenza kwa mapima. No peseka kwa na magero mwandi wopim. Mahiru si fashion ni makeup. Huku popoka konse ni dalama. Tikanga auti unga ende bwa. Afuna musobe na zilipo patumba. Gati ulipe we mane sala. Awe mandi mwe yali kama
yeye
Junior ni de
mumoyo.